Lero lwa muwendo ani yali amanyi nti ali mutyukako olowooza kw'ebyo we osaanye okumwebaza atonyesezza enkuba ekisa gye abangi ne tugabana n'okusinga obukulu Mukama tuwadde obulamu
olwaleero lwa muwendo ani yali amanyi nti ali mutyukako olowooza kw'ebyo we osaanye okumwebaza atonyesezza enkuba ekisa gye abangi ne tugabana n'okusinga obukulu Mukama tuwadde obulamu era mujje bangi tumwebaze oyo Mukama kubanga atukumye natuyisa Omusumba waffe tumuddize kw'ebyo byatuwa era mujje bangi tumwebaze oyo Mukama kubanga atukumye natuyisa mu nnaku omukaaga olwaleero tulowooze nnyo kw'ebyo byatuwadde Omusumba waffe tumuddize kw'ebyo byatuwa Ebinyika mazima bingi naye nakuwa bambi noyitamu ayagala obere engano yo mulokozi ennaku zonna tomulinda akukyawe mwebaze naye akwongere era mujje bangi tumwebaze oyo Mukama kubanga atukumye natuyisa Omukaga olwaleero tulowooze nnyo kw'ebyo byatuwadde Omusumba waffe tumuddize kw'ebyo byatuwa era mujje bangi tumwebaze oyo Mukama kubanga atukumye natuyisa mu nnaku omukaga olwaleero Tulowooze nnyo kw'ebyo byatuwadde Omusumba waffe tumuddize kw'ebyo byatuwa
Soka benda twali bakufo kuzikirira natuma omwana we eyazalibwa omuyeka buli amukiriza afunda sibi kubula mubuli okimanye ekyo nawe osanyo nje tumwebaze
era mujje bangi tumwebaze oyo Mukama Kubanga atukumye natuyisa mu nnaku omukaaga olwaleero tulowooze nnyo kw'ebyo byatuwadde Omusumba waffe tumuddize kw'ebyo byatuwa era mujje bangi tumwebaze oyo Mukama kubanga atukumye natuyisa Omusumba waffe tumuddize kw'ebyo byatuwa era mujje bangi tumwebaze oyo Mukama kubanga atukumye natuyisa mu nnaku omukaaga tulowoze nno kwebyo byatuwadde omusumba waffe tumuddize kwebyo byatuwa olwaleero tulowoze nno kwebyo byatuwadde omusumba waffe tumuddize kwebyo byatuwa omusumba waffe tumuddize kwebyo byatuwa.